This is an MUT Radio podcast.
What they are supposed to do. It's 16 minutes after 2 o'clock. I have a guest, Unoma Temba, right here on MUT Radio, Shaping of the Future. Sizo izwela ke kuyena ukuthi uthi ubani uqhamuka kuphi. Miss, good afternoon and welcome on MUT Radio.
Hello, how are you?
Ngiyaphila njani?
Ngiyaphila nami, ngiyaxolisa ngikuzwa ngivela kude.
No, it's fine. We've got you want my problems way too low. It's, you're not the first one saying that, but I think ngingathola mhlambe indawo that is better ngenawo umsindo, then we can communicate very clear.
Okay, uyangizwa kahle manje?
Yes, it's very clear, ngakumini.
Okay.
Yeah.
Ninjani?
Siyaphila sis. I hope now you're good on your side.
Ngiyaphila nami, ngiyaxolisa kahle ngisebenzile kodwa ngitholile space.
No, right. No, siyabonga kakhulu. Thank you so much for your time. Maybe just to tell umlaleli who's listening on the hangout ukuthi who are we speaking with namhlanje, ubani uqhamuka kuphi nendawo as well ukuthi ubona muphi umsebenzi wakhe.
Okay, so Unoma Themba intombazana yasePhongolo.
Yeah.
Ufike la eGoli ngisemncane kakhulu.
Mhm.
Kodwa vele sengihlala la eGoli for Floras.
Mhm.
Ngina 23 years old. Ngiqale kwenza music 2023. Yes.
Mhm. No, ngiyabonga kakhulu. Let's just begin. When you discover ukuthi ke mhlambe you are passionate for music, what that moment, or rather, how did that moment shape Igenia Konjogo Bushi Luguti? We are Sebenza. How are you balancing all those things?
Hey, Agukolula, Agukolula, got the exponent. We are going to be a so, since the music in Utanda are cool, we are was Wednesday is cut. No, no, Magu, please, Gangarana, you are Pelana last year, then getting food, but was the Luguti. It's called AUJ.
Yeah, shout
out to that. So, still in Kapalanza Nale Angela. Something about weekend, many con. Playing in the music.
So, on your bio, you've mentioned a touching moment when your family had your first unreleased song. Can you please tell us or give us more what happened and how that experience motivated you? Let's cut back, Alan. But how? When's the moment?
Eish, yabo ukuqala kwami kwenza ingoma kwaba ngeke indlela ngabiza omunye umngane wami kanje engicela ukuthi ngize studio ngoba kuye wangizwa ngicule. Hayi, ngithi hayi ngeke angithandi mina music, angithandi ukurecord, kunento eyiningi yabona nje ngangingathandi.
Yeah.
So kodwa ngaya ngafika ngarecord ingoma yokuqala ngabona mani ukuthi hayi yazi kodwa akukho bad, kukhona nje lento efun ngokwenza music. So ngabuyela futhi ngayenze ingoma yabo. Kwaqala ke ngakuthanda konke lokho, and then ngase ngikhipha ingoma yami yokuqala ivula, and then also ngonyaka ka 2023 ngaba nenhlanhla kakhulu ngathola i role kushaka ilembe as i track, one of ama artists azoyenza track ku album yakhona. So ngaba nenhlanhla kakhulu ukuthi ngathi nje ngicula izinto zavuleka, izinto zenzeka.
I like the fact that you've just brought Ishaka Ilembe, ukuthi you were also featured on Ishaka Ilembe soundtrack within Hlumani song, one of the standout tracks there. So how did that opportunity came out when and what did it mean to you?
That opportunity came 2023. Ngisaqala ngangise kwenye indawo bathi Motherland.
Yeah.
Dala studio sakhona kwakuthiwa iGhetto Raff. So sasi bangani nje sifika kala sifuna ukwazi ukuthi bangasithatha yini ukuthi yabo sizo sign akubona nani.
Yeah.
Kanti ke kwakungasiyo indawo right ngoba ngangakazi music, ngangizorobheka kalula futhi entweni eyiningi.
Yeah, yeah.
So I started boss wakhona wafika azositshela ukuthi okay, I have connections here, there's a Shaka Ilembe coming up and they want people that can bazocula yabo. So I was like okay, ngoba mina ngumZulu vele yabo, ngayishaya lento.
Ngayenza yenzeke.
Ngayenza yenzeke.
Yeah.
Ngezwa iBeat ke.
Yeah.
And then abanye abafana engangihleli nabo lapho, uTJ, wakwazi ukwenza ibeat and then ngaligibela nje fast ngacula ngacula ingoma yami kwaba yingoma yokuqala bay approve ku production ukuthi ingene as a track.
Wow, I love that. Let's talk about your song right now. Izindlela, because mina I have Izindlela. You told me about the other one. So let's talk about your song Izindlela with Les Gems. What inspired the creation of the track? What does the title mean to you? Usibhale isihloko sakho ukuthi Izindlela. What does it mean to you?
Okay, so Izindlela kwakuyiprayer nje encane. Kunkulunkulu nakuma ancestors ukuthi uma ngiqala lolu hambo bekwazi ukungisiza ukuthi ngingacindezeleki ngingasitholi ubumnyama endleleni. So ngathi ningibhala le ngoma le kwaba yiyo i-title ethi Izindlela ukuthi indlela ivuleke konke kuhambe kahle.
The emotions of Izindlela really resonate to abalalelo listeners of that song. Were there any personal experience or stories that related to the lyrics of our balagiona leongo? Bengithi mina njengoba tubhala yona ingoma le Izindlela, were there any personal experience mhlambe that contributed, or rather ama stories that contributed that or influenced ama lyrics ukuthi ugcine usubhala ngale ngoma using these types of words?
Yebo, kwaba khona into eyenzeka when it comes to ukuthi ngisign contract ngayi 2023 mangihlangana nalabantu engahlangana nabo. Kwaba nokuthi lo muntu engangisayine kuye akasayigcina ithembiso, akusenzeki lutho, eish, akuzange nje kube kahle.
Yeah.
So ngabona ukuthi okay, ngithi nje ngiqala ngawelela, ngathi ngiqala ngawelela ezandleni ezazingekho right. So ngabona ukuthi azini uma ngingathandaza ngiyenze le ngoma ezi-prayer ukuthi uNkulunkulu angivikele ngingabe ngisawele ezandleni ezi-wrong makufika ku-music. So le ngoma kahle kahle iyayicela lokhu, kwakuyileyo message leyo.
You, and you've spoken about wanting to uplift and heal your audience through music. How do you channel those intentions into your songwriting and performance?
Okay, so my music on its own is very spiritual. I do spiritual music and I make sure that if I do music for vibes, it's not most of the time, but most of the time when I do music, it's mostly about spirituality, about God.
Yeah.
And I feel like you're into a touch of and just cutting listening, you go through a lot.
True.
And ukubalekela kuNkulunkulu, sometimes it helps. Kona kusiyahluka, kona babalekela kwezinye izinto, yabo.
Yeah.
But makukhona la ubalekela khona through ama situations abuhlungu. Kuba ngcono, kuyakuvimba ey'ntweni ey'ningi, kuyakuvimba ekuthenini ufuna ukuyivulala noma ufuna ukwenza iy'nqumo ey'wrong. So yingakho ngenza i-music ukuthi mhlampe umuntu umelalela eke wafaca le nto engayifaca abe ngcono, azizwe ngcono.
Looking ahead, what can we expect from uNomathemba in the near future? Any new songs, collaborations or steps toward your dream of building a music institution?
Yes, I have festivals that I'll be performing. Agaga be confirmed usuku, but there's a plan of the festival performance in Zanzi Festival. And then for ama collaborations, over manje ngoba ngisaqala la into benzini.
Yeah.
Ngisambise kancane ama studio session, but where I can, mase ngithi kuba comfortable ngomsebenzi nani ngizobe sengiqala ke ngiyakubantu engijwayele ukusebenza nabo. Ngihambe si-collaborate senze music.
Siyabonga, looking forward to that thing. May God bless you. Maybe if there is someone who wants to connect with you, maybe on the socials, Instagram, Facebook, bangakuthola kuphi nendawo?
All right. Instagram, Noma_music. Music wakhona no K, it's music. Noma_music. And then with TikTok, it's Noma_music.
Okay.
Yes, and then go Facebook, it's Nomathemba, it page uzongibona lapha ngiyavela. So kula abantu bangangithola khona.
Siyabonga kakhulu, may God bless you. Mhlambi number ikhona mangabe they want to book you?
Yes, number is 081
081 0788 Siyabonga kakhulu noMathemba, may God bless you, ukhulise nomusic wakho ulalelo even international, bayizwe le nto ukuthi no man. It is a beautiful song.
Ngiyabonga kakhulu. Unkulunkulu akubusise. Thank you so much.
Siyabonga kakhulu. That was uNomathemba, ngizokhipha ngengoma yakho.
This is an NUT Radio podcast.